re buisana le David Magae go tswa ko Magaleswater, re buisana le bone ka ntlha ya ditirelo le go abelana ga metsi ga Magaleswater, gore tota ntlhagolo ke eng. Re tseye gore re supa mang ka monwana fa e le gore gongwe ga o amogele ditirelo tsa metsi. Re buisana le Magae. David Magae, ra go amogela mo motsweding FM, ebile re labogela nako ya gago. Ra itse gore ke re sa sela boikhutso, mme tiro ene e tshwanetse e diriwe. Ra leboga, ebile re lebogela nako ya gago. Dai, re tlhalosetse gore fa go tlwa ko ntlheng ya Magaleswater, le dirisana jang le dimasepala kwa tshimologong, le gore ke dimasepala tse fetse le ka tswang le ditshwere, gongwe le mo porofense ya rona, gongwe le ko ntle ga porofense ya rona.
Re le Magaleswater, re setheo se tsebalwang ke puso, mme re neile maikarabelo a go tlamela dimasepala ka metsi. Mo porofenseng ya North West re dirisana le masepala wa selegae wa Rustenburg, re dirisana le masepala wa selegae wa Moses Kotane, mme ko masepaleng wa selegae wa Madibeng le masepala wa selegae wa Gauteng Rivier. Re tsene ko kantata Pereganyo on the directive of the Ministry of Water and Sanitation, gore go ne go na le matsapa a ne a tseneletse a ditirelo tsa kgeleletso le metsi mo re kutlwileng gore re go thusa. Mme ko porofenseng ya Gauteng re neela masepala wa Tshwane metsi fa ko Limpopo re dirisana le Thaba Nchumbi le Belabela. Ebile gape re ntse re na le bao re ba tlhokomelang gape ka metsi ko masepaleng wa Modimo le Mokgophong.
Jaanong ha go sena metsi, ke mang o supiwang ka monwana re Magae? A ke lona jaaka Magaleswater, kana le lomagane le dimasepala? Dimasepala ke tsone di tshwanetse di tseye maikarabelo.
Go na le mabaka a class a le mmalwa a dirang gore go tle go nne le kgoreletsego ya metsi. Tla re simolole ka ntlha ka gore Aforika Borwa e kaiwa jaaka a water scarce country, se se diriwa ke gore palo ya batho ba bantsi thata go na le ka mokgwa o ba tshwanang ke go fitlhelela metsi ka gone, gonne re nna le se re se kayang jaaka population growth. Yaka itsere ga jaana go tsweletse ka go dira ga mmala batho, re fitlhelele gore go nna le kgolo e e fitsibang ya mmele mo dikarolong di le dintsi tsa naga, ga se fela mo Magaleswater a dirang mo teng. Mme seo ke sone sa ntlha se se dirang gore go le go nna le tlhaelo e ko godimo ya metsi. Sa bobedi, re le Magaleswater re nna le kgwetlho ya gore metsi a re a fitlhelelang go tswa mo matamong a a laolwang ke lefapha mo mabakeng a mangwe, the raw water, o fitlhelele gore seemo sa one ke se e leng gore ke maswe thata, gonne metsi a re atang a tswa mo matamong re tshwanela ke gore a tsamaye through a water treatment process ka lereo la mo peleng batho ba tla ba re ke purification. Mme ga re fitlhelela gore metsi a re a tsang mo ditamong tse re nang leng tsone, go akaretsa nngwe ya ditamo tse re di dirisang go kry-a metsi mo go yone ke a Hartbeespoort. O fitlhelela gore metsi ao a ga a gatlhetse mo e leng gore ga re fetsa go dira water treatment process, ga re dira diteko pele ga re ka romela ko dimasepale, re fitlhelela gore diteko tsa rona tse bontsha gore metsi ao ga a siamela go ka nowa. Go leng jalo, ga re dira se re se bitsang a repeat process, e leng gore yanong re a beeletsa gape re dira a water treatment process gore metsi ao seemo sa one nne a siameng, go raya gore mo madikeleng a rona re nna le metsi a kwa tlase, gonne kabelo ya rona ya metsi a nne e simolola go ane. Ga gane re tshwanela ke gore ka letsatsi se kae re neele masepala o rileng 10 megalitres, o fitlhela ya gore re fokotsa seo go nna 5 megalitres, gonne le ga re na le metsi a mantsi mo diplanteng tsa rona, metsi ao ga re kgontse gore re ka neela baagi, gonne ba laboratory ya rona ba re dirisanang le bone ba ba e leng gore ba dira diteko mo metsing ao morago ga gore re dire water treatment, ba tshwanela ke gore ka ela gore a metsi ao a phepa, a metsi ao ga a na ditwatsi, a metsi ao a ka se ka tsenya matshelo a baagi mo kotsing. Mme fa diteko tsa rona di re bolela gore metsi a ga a siamela go ka nowa, go na le gore re a tsholle, re tshwanela ke gore re a bisetse gape mo treatment planting ya rona, re a tsamaise jaaka e kare ke gone re a tsang mo letamong go dira gore e re ga a tswa re a neela baagi a ba a siametse go ka nowa. Mme seo ke se sengwe sa tse dirang gore nako nngwe o bo fitlhelele gore tlamelo ya metsi e nna ko tlase, gonne re tshaba go tsenya baagi mo kotsing ka go ba neela metsi a e leng gore le rona re ka seke ra
ana. Re Magae, tla re ile yana pele ke fa sedi a go botse dipotso fa. Ke batla go itse gore ga ke na le mathata a metsi, ke supa mang ka monwana ka ntlha ya kere le dirisa le dimasepala? A ke supa lona ka monwana kgotsa ke masepala? Jaaka a re dile sekai ka Eskom kgotsa ga ke sa direle ke sa duele ditirelo, lo ntimetse metsi a ke timelwa ke masipala go sa ke timelwa ke lona jaaka ba magadisota
jaake go arabe ka gangwe Douglas mo temeng ya di-accounto re le magadisota re rekisetsa dimasipala metsi re ba neela bulk water masipala o tsaya bulk water ba e tsenya into their reticulation system gonne ke bone mo yanong ba tsayang taolo go ya ka the water services act le masipala ba neela Douglas mosadi metsi Douglas mosadi a be a kolota masipala account ya metsi rona ga re kgona go temo re kopanang le Douglas mosadi jaaka moagi rona kontraka ya rona e magareng ga Magalisi water le masipala o re o tlhamelang ka metsi le jaanong Douglas mosadi ena ba nna le tumelano le masipala gore jaaka ke le modirisi nna ke tla patela wena masipala gore wena o ntlhamele ka metsi ga e le gore o fitlhela le gore o timelwa metsi ka data ya go kolota re itse fela gore ke masipala o tla bo o tshetse dikgato tsa go timela wena jaaka o le modirisi gonne rona fa dimasipala di re kolota go na le tsela e re e tsayang e akaretsang go buisana le tona gore thusa go bona gore re fitlhelela jang disoga tsa rona
Ko bofelo a masipala ke a bone masipala wa Rustenburg kwa Waterfall East ha te batho bao ba na le beke ba na le ba se ba tsena mo bekeng yotlhe ba sena metsi ka koo lo a itse ka seo
sansa ke se ke ka tlhalosang ke gore kgaolo ya Rustenburg ya Waterfall East ga se e tlamelwang ke Magalisi water ga tlamelwa ke Rand water re nka go ke tlhalosang ka tlhalosa ke gore fa o lebile mo Rustenburg jaaka sekai re kile ra dira dipatlisiso ka bo 2010 ko morago ka ra fitlhela gore tlhokego ya metsi mo Rustenburg ke ko godimo thata ka ntate ya ditiro tse di leng teng ka kwame o fitlhela gore go na le meepo e mentsi go na le batho ba bantsi ba ba tswang mo dikgaolong tse dingwe tsa porofense ya Northwest ba tla mo Rustenburg go se tsenya kgatelelo into the water resource e tlhokagalang go setse go na le dipatliso tse di dirilweng gore go direla sekai fa Magalisi water e tlamela Rustenburg ka 2 liters ya metsi ka letsatsi dipatliso tsa rona di re bontsha gore re tlhoka dilitara tse dingwe di le robedi seo se bakwa ke population growth le batho ba ba tsang ka kwano mme ntlha e nngwe gape re tshwanang ka gore re gatelele ke gore go tswa mo lephateng la boengineering Rustenburg ke kgaolo e leng gore e na le dithaba le mesologelo bontsi jwa nako fa go nna le dikgaogo tsa metsi batho ba e leng gore ba nna mo dikgaolong tse di ko godimonyana ba tsaya nako go ka fitlhelela metsi go nnyana jaaka one bua ka Eskom metsi ga a tsamaya ga a tshwane le motlakase ga se sotse go dirisa lero la seng re ka reng ke immediate jalo ga metsi a tsamaya go kgona go nna le about 4 to 6 hours pele ga mabutelo kana direserfo di tsala go bo nna le kgatelo e e lekaneng ya gore metsi a kgone go tlhatlhogela ko o dulang ko teng kana go fologela ko wena o tla bo o dulang ko teng ka jalo go na le science le engineering e leng gore ga re bua ka tlamelo ya metsi le disruption of services baagi ba tshwanela gore ba e tlhaloganya gangwe le gape
nya ba go tlhatlheletse re magae wella hela wella hela wella hela nna ke wella hela ke tsa gore Douglas o boditse dipotso tsotlhetse nne di le botlhokwa nna nka go botsang fela yone ra itse David gore mo mafelong a mantsi ke tla ke a go utlwa gore go nna le meeledi go na le mafelo e leng gore a ya ko godimo ya ko go tlase ka nako ngwe tlebe go tekelo ya metsi e ema fo kae mme bontsi ba bojanala Moses Kotane le tse dingwe dimasepala tse di leng foo ba na le mathata a metsi ke nagana gore o se o tlhalositse ka jalo tota sentle o e gare ke batla go itse gore ga re rulaganya boxing match magareng ga Magalisi water le masipala re ko masipaleng o feng pele
ga ke sa ke ka batla gore ke le kae gore le ko masipaleng o feng gonne jaaka nna ke le sedelo tsa Magalisi water dimasipala ga ke di-strategic stakeholders ke dirisana le bone mme fela se nka go se tlhalosang ka gore across the board ga ke fela mo Magalisi water dirang teng le ko Gauteng ba rende o sala ka go kaela gore go na le se re se bitsang supply versus demand go na le dipatlisiso tse di dirilweng gore even mo Aforika Borwa our average ya tlhokego ya metsi ke e fetang ya lefatshe ka kakaretso ke ka moo ke gore a kere go na le go gontsi go go tshwanelang gore ke dire mme ka tlase o ne a bua ka ntlha ya go patela se nka se utlwelang gore a ba gaetso ga re patele metsi gore re le ditheo tsa diboto tsa metsi re kgone go tsaya madi a rempe re dire investment into the infrastructure project tse di ka re thusang go ka oketsa bokgoni jwa rena ja go neela baagi metsi ka jalo ga setsela sebalo a gana ka 10 rand kana ka tlase mosadi a gana ka 100 rand o re paledisa gore re kgone go godisa diplante tsa rona o khona go la go tsana gana le metšhini o leng teng ga jana o go godimo wa tlhokego ya metsi ka jalo ba gaetse a re die leng disuga a re die leng
go le gantsi ke a utlwe go buiwa ka di-reservoir tse e leng gore ga di tlale mme pula ka mokgwa e tse rotlang ka teng a ga e thuse ka mokgwa e nang ka teng gore di-reservoir di tlale
pula le ga e kana fela re santse nna le tema e leng gore re lemogile mo dimasepaleng sekai morafenbe ke ne go na le tema e re kileng ra e lemoga ya di-illegal connection go na le batho ba ba simolang ba tlhoma mekhukhu batho ba ga ba tlhoma mekhukhu gonne go ne go na le pipeline e ya ko motseng ostela sebalo kana jaklas mosadi a nna ko gone gareng ga bodutelo kana reservoir le ko le nnang teng go na le batho ba e re ba ditsang ba dipeng mo babakeng a bantsi batho ba ba dira di-illegal connection ke ka jalo o fitlhelele gore ga o nna ko ntseng ya gago ntse o fitlhelela metsi sentle ka tlhomang o go mo fitlhela yo water pressure e le ko tlase gongwe o sa fitlhelele metsi mme ga ba engineere ba re ba dira dipatliso ba fitlhela plante e le gore ya dira re pompa metsi mme mogare ga reservoir le ko baagi ba rona ba leng ko teng go nna le mo e leng gore metsi a felela mo tseleng ntlha e le itsang e ikantele ke yone eo ya di-illegal connection
go siame kgaitsedi ka kere wa itse re bereka ka nako mo radiong fela gona ne ke re ke go rolela botsi ba go tlhatlheletse rra ba thelela
David Mahai, Hutsoko, Mahalis, Water Ariane.